Hapo zamani babu zetu waliomba mvua zigaje.
Wacha wewe
Saula, eh eh Saula, ah ah Saula, eh eh Saula, ah ah Saula, eh eh Saula, ah ah Saula, eh eh Saula, ah ah.
Ndio umecheza kwetu bwana we, ugali bila mboga utonoga. Usipodunda dunda na mie, safari yangu haitokungoja. Mama lele mama
Napenda digitali, staki analogi. Staki analogi. Napenda digitali, staki analogi. Staki analogi.
Saula, eh eh, Saula, ah ah. Saula, eh eh, Saula, ah ah. Saula, eh eh, Saula, ah ah. Saula, eh eh, Saula, ah ah.
I'm a pure African, nafunguka. Mwagika milimani na shuka mwenye sauti Afrika kote nafika mwanguru bande nkubarike paka Amerika mindoko mando njo ado ado paparasina yani ado ado watu huu watu wewe apakati wote tunogewe watu huu watu wewe apakati wote tunogewe tulisakate rumba rumba ataka kwa kuyumba. Watu huu, watu wewe, hapa kati wote tunogewe. Napenda digitali, staki analogi. Staki analogi. Napenda digitali, staki analogi. Staki analogi. Hapo zamani babu zetu waliomba mvua zigaje.
Watu
Saula, eh eh, Saula, ah ah.
The Works Production.